Give me something, you drive me crazy, Babylon of your mind, unanifanya, napaka.
Yeah, Joe!
If they wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. If they wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. Shake your body now, shake your body now, shake your body now. Ukiniacha, kipenda nitapenda, unayonipa nitakupa, uniwange. If you let me down, baby girl, tunajua niko on. Ni wangu now, sitaki uende kwingine nipo now. Nakujua, kuna yalo liyafanya. Ni wako sitakuacha, usisikize wapambe. Ni wange, wange, baby we ni wange. Sijua we ni wange, wange. Oh yeah. Ni wange, wange, baby we ni wange. Sijua we ni wange. Wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. If you wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. Shake your body, nana. Shake your body, nana. Shake your body, nana. Wale wamenikazia, weni wangu asia, punguza asira, ebu wafungie pazia, twende kileleni, ili wakujue. Give me something, drive me crazy, Babylon of your wine, unanifanya, napaka wine. Moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. If you wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. If you wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda. If you wanna see you, baby, moto fire, African melanini uko sawa. Baby, if you wanna leave me, miagoda.
Give me something, you drive me crazy, Babylon of your wine, unanifanya, napaka, you know.